bakunze bikina mice fumba yuki duherukana mu gagataha nyuburakari kubera ko Rusiya yaraye kwa Martine. Ese mama byaje kugenda bite mukurikiro mukino?
Seno no mana yanjye ntambara ya Rusiya na senda ikizwa n'iki koko ko numvise mugaga yarakaye cyane. Rusi
karam
umva rero Rusiya, ndagira ngo tujye inama nk'abaryi b'imbuto. Wihangane uce bugufi usabe papa wawe imbabazi kuko numvise yakurakariye cyane rwose.
Nagize ntese kandi ko Rusiya nagowe
yamenye ngo ko waraye kwa Martine?
Uriyumvira ntiwari warambwiye ko ntacyo uzamubwira?
Nge namubwiye isiki kandi?
None ibyo yabibwiwe n'iki? Ninde wundi ubizi usibye wowe wanyumvirije ndi kuri telefone?
Ariko Selusi, koko ibyo nakumvirije ni ibiki? Wowe ubwawe wigeze umbwira ko waraye kwa Martine? Ko wanyibwiriye ko waraye ku mukobwa w'inshuti yawe?
Nabwirwa n'iki se kutari wananyumvirije mvugana na Martine?
Rwose ibyo wavuganye na Martine ntabyo numvise, urumva?
Reka guhatiriza umbeshya kuko sinshobora kubyemera. Ubugome bwawe narabumenye. Icyo wifuza ni uko menengana nkazagwa ku gahinga.
Mana yanjye se koko Rusi.
Mana yawe se mana yawe iki? Wakumva uvuga Imana yagira ngo urayikunda. Umunwa wawe uravuga ibyiza ariko umutima wawe wuzuye ubuvundi. Icyakora umenye ko ntaho imukiye imfubyi ngo abeho mu mahoro.
Ngaho se basi ngusabye imbabazi z'ibi byose ukeka ko nawe naraguhemukiyemo byose Rusi.
Mvana ahubwo bucakura ntabwo mama yandereyemo.
Nta kibazo rwose. Nge ndagiye ugura tegereza asaze mwivuganire. Urabyumva?
Mukama
Karamera,
ndaje ngusura utazava avuga ngo sinjya ngusura rwose.
Yewe mabu ni karibu rwose, ni karibu.
Ego ku rusenda se kondora rwishura rumaze iki?
Uru rusenda se uru rusenda rero kuri ureba uku ubu ngiye kurukoramo umuti wica udukoko tumbwira mu mboga twaranzengereje turazona. Mana sinzi uko nakubwira, mbese tuzanduza indwara z'amoko yose.
Urantangaje pe. Ibyo ni ubwa mbere mbyumvise.
Yewe ubwo winjiye mu buhinzi rero uraje nawe ubimenye. Nanjye ubona bimenyeye mu mahugurwa baduhaye batwigisha uburyo bukomatanije bwo kurinda indwara n'ibyonnyi.
Bukomatanye biki se kandi?
Icyo nakubwira rero ubu ni uko nyine hari ibihingwa bivamo imiti yica udukoko nk'uru rusenda ureba, harimo n'ibibonobono n'ibindi nyine.
Ndabyumva rwose.
Ubwo buryo rero nkubwiye bugenda nyine bukomatanywa no gukoresha imiti mvanganda, ndetse ukagerekaho n'ubundi buryo bwo gukumira ukora urukuta rw'ibimera rutangira udukoko ntitugere mu murima uri hurinda.
Kagi osagiye arakaye Rusiya asenga Imana na ubundi ake kagiye gusohoka pe.
Nukuri patro yaragowe.
Ariko kandi uyu koko bimubwiriye iki?
Urumva nashatse kubiceceka nsanga agize ukunda bimenya yangaya ko nabimuhishe. Ikindi kandi umuntu waguhaye inka burya mba numva ko harimo n'igihango cyo kudahemukirana.
Nanone kandi nibyo koko u Rwanda rukiri u Rwanda bahanye inka babaga bahanye igihango
rwose.
Mba mubwira mukama nibwira ibyo urwo rusende bendu zawe bimbwira sinabifata rwose byose cyane.
Yewe urumva rero umushongi w'uru rusenda burya ni kabuhariwe mu kurwanya uduhunduguru n'utundi dukoko twose twangiza ibihingwa mu murima.
Bikorwa bite rero?
Ugira utyo ugategura amashya abiri y'urusenda rubisi ngombese n'inkagarama 200 hanyuma rero ugasuka muri litiro enye z'amazi ukabiteka iminota 20 hanyuma nyine ukabitereka byibura bikamara nk'iminsi 3.
Komeza ndakumva rwose.
Nyuma nyine iyo minsi 3 nkubwiye ugira utyo ukabiyungura ukoresheje yenda umwenda mwiza ufite utwenge dutoya cyane nyine ukagenda wongeramo amazi kugera kuri litiro 10.
Yego rwose ndi kukumva.
Hanyuma rero ukongeramo agasabune wavunguye
kandi
yego. Ubwo nyine ufite umuti wawe watera ku bihingwa byibura kuri harimwe.
Ibyo ko numva bitagoye
nashwida ntabwo bigoye rwose nyine nuko umuntu aba atabizi. ubwari ko nyine ugomba gutera inshuro nyinshi nibura rimwe mu minsi 5 bije bigira kamara tagira ngo nugutera rimwe ngo wicecekere birarangiye
yego rata
ko burya muri rusange kumiti ikorwa mu bimera uko iterwa inshuro nyinshi ni nakugira kamaro kukurinda udukoko tuza mu bihingo
ndakumva
cyane rwose
amukama birumvikana cha umva mukama buriye rero hari ibyo ntakubwiye kandi usigaye uri umunyamabanga wange mwizera
bikise karwe
cha mukama
ndakumva
nakize nyambajyanye nakagena ku mupfumu
utiki
aduhagira mwe yuko mugaga yabyaranye na kankindi
reka ye
yewe ka mukamana
kame
ubu nta gushidikanya yarabisobanuye neza neza
umupfumu
kuva ku ntangiro kugera ku musozo umupfumu nyine
baba we ubu mbese urashaka kumbwira yuko ufite ijana ku ijana ufite gihamya
mukama nkubwira iki se
hana yabasani bibaye gutyo ko byaba ari akaga noneho
umva runkubwire mukama hagataho rero icyaje kuba ikibazo kurushaho nuko kagina yamfasha amajwi kuri telefone turi kubiganira
kagina
none akabashaka kuyakoresha ngo anteranye na mugaga rero
kagina ufasha amajwi
yara yamfashe yo gatsindwa
iki murase kagina uretse no kuba yafata amajwi buri umubajije nuko bohereza cyangwa basoma ubutumwa bugufi buri yabimenya koko
kuyamfata bya yara yamfashe ndabizi neza
uhagazeho neza koko
yabimbwiye ari uko mushuti ngo nayamufashe kandi byaye birakaje
none wasanga waramubeshya na bakakubeshya
umva mukama kagina ni umugome nta kuntu ataba yara yamfashe
baba we yari yagufasha se ko waba ufite akaga di
hanyuma ariko ntiwandangirije
sinakuraniye ikibazo
hariho tuvuga iby'isuku yenyine
muravuga biha by'inka se yewe nyine navugaga ko isuku ari ngombwa kandi ni ngombwa ku birimwa byose ariko byagera ku bikaba karusha urabyumva kuko kugirira isuku buriya bituma igira ubuzima buzira umuze ndetse n'umusaruro uhiturukaho buriya uhituba mwishu ukiyongera ukabuzira inenge
ibyo mugaga nawe yarabimbwiye ashimangira ko isuku y'inka itangirira mu kiraro ko ikiraro kigomba kubakwa mu buryo bituma isuku y'inka ishoboka
uzi ko bose yambwiye ngo yagiye ahantu ngo akabona inka ngo iryamye mu bisogorora amarira muvunga mu maso
erega ni mu gihe waye ubwo ariko uzi inka yaryamye mu gisogororo ko biyipfura ubwoya bikaba byananduza n'amati kamwa buryo uzarebe
bose we burya rero uzarebe inka ze zuzwa byibuze inshuro ebyiri mu cyumweru kandi zigaterwa n'umuti wica udusimba dutondagira amatungo azitaho
ubwo nyine biba ari mu rwego rwo kurinda inka ibiryi
ubuse ndakubaza mukama ngiye guhangana na kankindi mpangane na kagina mbivemo koko
icyo ntabwo ari ikibazo gikomeye abo bombi sigiye guhangana nabo ko batavuga rumwe ubwabo ubwo urumva umwe atagufasha gusenya undi ubitekerejeho neza
umva nkubwire mukama reka duhere kuri kankindi ni wungoye maze umfashe tumushakire ko tumugaga mwirukane
ute kankindi
kankindi
ugira ngo biroroshye
itorohase
ihorere karwe mugaga aramwemera kandi ni mu gihe kuko ibyamubwiye byose bikora uko babyumvikanye keretse ufunze umwuka akaba ari wowe wenyine umwirukanira bitabaye ibyo ko ari agati kadakorwaho
mukama njyewe
none nde wundi nyamara ko mbona mugaga adakunda amahane se buri umwirukanye yakuvuguruza
mwamuhora irihe kosa
bakanda ariko unuka umwana ukavuga nyine ko ari ugenda kwirakwiza ibigambo ahantu hose ko yabyaranye n'umugabo wawe
ngakurahe gihamya ko ari we ubikwirakwiza
ariko sha hako wagirika kuba umwana karwe ubwo se ndamutse mbyemeye nkavuga ko ari we wabimbwiye ukabwira na senza agenda bakagenda byemeza ko ari we wabimubwiye abasigaye ikihe gihamya kindi
sha aho urabizi mukama uzi ko ari byo
none
wowe uzahita umusimbura mu nshingano maze nawe tuzakugabira inka sha
kanye
ndakunda
bose akunda inka ze rwose
cyane
ku buryo irwara agataka babibonye ku kanya
none se ntiyatubwiye ibiranga inka idafite ikibazo
ndibuka ko yatubwiye ko inka ifite ngo ubuzima bwiza birangwa no kubikerebutse kandi basha gukurikirana neza ngo biyibere iruhande byose ma amatwi yayo ngo washinze neza kandi ngo ikagenda ngo guhindura icyerekezo bitewe n'aho urusaku ruturutse ndetse n'iyakubita igihe yirukana isazi n'utundi dusimba
yego kandi bishobora guhagarara neza yemye ku maguru yose kandi izo sirirambuye neza ngwiri mu zindi bikina kandi ntisigara inyuma igihe ziba zitembe
aro utse maniho ye maniho umva ndabikwijeje rwose nushaka kubabwira baba baguhaye ndishura mpageze Mbetele ganda mkura matu ute nanye bashe kui shiriri mienda iza niko pishi jeju Chane rgozi mani huu Yewe babgire bashira hatu kwa brusheti tubiri tubiri Yewe banshirira hani mira ibjoche bisize neza rgozi Yewe ndaje mukanyi
Ahuko yaro njarangira Mwinga nziza rgozi nziza nziza ifitu uzi mabuziru muze njini Kwa nago ifiti kimira kumazuru Yakata kandi ngo ntabwo bigomba guturukunda rwose cyangwa se ngurundi rurinda rugaragara ngo kumunwa wayo wapi ngo ahubwo ngo ibizuru byayo bihora bitose
yanatubwiye ko tugomba kujya twumviriza ko niba idahumeka insigane ahubwo ko ihumeka biyoroheye ndetse tukanareba kwita amase bitayigoye nta gucikwa cyangwa se kwitanira bidasanzwe ndetse mbona amaganga yagomba kuba asa n'amazi
ubundi rero ngo inka nziza 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 ngo ntabwo ibigomba burya kuba inyanda ngo ibigomba kurya numva mbese ikagishishikaye
yewe bose yaratwigishije keretse nitwinanira
nta katagize kanke kuri pe
ngaho reka twivugira ibyacu
ibyacu siko byoroshye hari ikindi se urama amafaranga hanyuma nsibari amajwi
ahubwo kubera ko wamfashe amajwi nanjye nkayagufata twari dukwiye kuyasiba twembi bikaba bibaye miswi
yarumva
utike karwe
rwose
karwe ni ikimumagabiye ahubwo reka mpite nkwerera tudatinze twatana umwanya wose reka mpite nkwerera rwose
ko numva zutangiye kuzamura ijwi
oya ntajwi nzamuye umva rwose njye nkubwiza ukuri amajwi wamfasha uzayakoresha icyo ushaka sinyakeneye niba rero nayo nagufashe nawe umva unyemereye kuyakoresha icyo nshaka reka dusezerane
ariko kuki utajya umenya kuganira kagi
nganira
ahubwo zana ayo majwi ko nemeye kuyagura se
ariko se ubundi nakuzi ko ubunkinisha karwe
nyine
ngaho rero tuvugana amafaranga
nyine nyumvisha ayo majwi hanyuma numva uko angana n'uko avuga ni nyiki guzina yatangaho
amvanya
cyane rwose
wankumvisha ayo majwi none si ibyo wavuze ntubizi uragira ngo mbigusubiriremo
ibyo navuze ndabizi ariko ibyo wamfashe simbizi
bitaniye he
nyumvisha nyine menya aho bitaniye
ariko kuko numva waje kwikinira gusa
njyewe nyina
none si icyakuzanira cyo ibi ntabwo twavuganye
cyangwa n'amajwi ntayo wamfashe urambeshya kagi
karwe nibyo utangiye kuzana isekere
kugeza ubu nta n'imishyano ngifitanye nawe urabeho bayida mije
ubwo se ugiye kagi ugiye ute koko
ngiye myanyi uko naje niko ngiye
reka ngwino tubirangize
n'uri kumpamagara
ahubwo se kagi ako gatelefone kawe gaharaze n'imipira nk'itopito ubwo urabona kafata amajwi koko
none se wayihamagaye wumva itita urabona se hambiriye ugakeka ko ari PS yayo yatakaye
none se ugukanda he kugira ngo ufate amajwi
aho nkanda hose ninjye uhazi di kandi
ukabura agiye kandi ubwo none yaba yamfashe amajwi nkaba ndi kumwihenduraho buriya nabigira ne
dore ni intumwa y'imana maniho arampamagaye
umva manihura we sha wa mugabo haba kazakora ku muntu niba hari izo bamaze kunywa rero ubwo baradushyira mu gitabo cyangwa urabe ukundi kuntu bigenza wa mugore aranyisubiranye
cyorere karwera ko atangiye gukeka yuko kagina atamufashe amajwi aho buriya ntibagiye guhangana ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri programme ya ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika. Ubaye ufite igitekerezo, inama cyangwa ikibazo, watelefona kuri nimero 41 27. Wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya Facebook Minagri.